Kufanana nakumbuka shuka kumbe mchana nilifanya ikashindikana nikaonekana sina maana da na sina hota umenichota nyota nikipita njani mwenye naropoka au ndo mada au siko sawa nina shida mikwa koko korororo minisha po Kuondoka kwako, uwepo wako mbali, naumiza mtima basi, sometime mawazo msongo, sometime mawazo msongo jawe kukupiga chochote kipondo, nilikupa ela, walibondo, tupiki, sometime unilikuwa sina, tulikula mboga za majani na pale nilipokuwa ninacho basi tulipika nyama nikwa koko korororo minisha po kweri ma moyoyoyo wanipa mifupu mikibogoyo asina hota umenichota nyota
feeling vibes from Mose
I'm down.